Midori Kanzuyama Yobera.
Tumurara mubahera lafi yanje numunyenga nje ni kibi turagenda namadevonda ya shemba mukuzimu niho nkunda rusofero ni wonsenga bibiliya ndayihunga numutima wanje mumba nzaneho stories zawe ngo ni fanta cha mube nyaka myinshi nje ngusenga motherfucker nuncije wishe mama urwaje data niho wumva naguhera mu mutima singukunda nturi mana uri umuswere ubonye abanje babatsemburi numira uri murebe ubuzima ndi monifone gupoleza umbije ucuye harakabaho shitani wanyigishije uko wiba bakuramya buri munsi nta na rimwe bakagwira uri selfish ikintu cyose nkuzu kitsi cyahasi ndi slave wawe niyo mpamvu ubona nta gusanga nkunda ganja wanga ganja nkunda ibyana n'ubishaka shaka amavi yanjye akoboke gusa nkuri ibyo ushaka ese nubona lucifer impamvu mukunda ko ari cool duhorana buri munsi ari guhora mu bicu njye nikundira ukuzimu hamwe njye ndamfite gun hari vino hari pussy twese duhepinga fan juru ryawe riri bori n'amapome nta rumogi n'ubuniga bw'amadage numva buvuze imyironge njye nishakira shitani n'izibiti ziri gucya njye ndi black ukaba white god urabyumva nidusa
Luka nagonje nkumva nduwo gufatuza ndanuma mishijisho ry'inungu ndi nkaruga farimwe nzapfire kuri terenge mfite vision zimya TV polisi nayinunza maso burije kandi bamiga bambaye night vision ndi yuda mushaka yizarinje nkunda gupa ipupa ya pepa nkundi fari n'agacupa mwijuru nzaririmba izihe nziza fari pupa nahise nsonza isoni mu munda bisoba kubika ubwoba bicwende maze nanga koga ndogwa kandi nzimukama wo muri ndorwa ndi mani Mr. Mategeka bitse kuri diske prrrr I Madrid demora kuri liste y'abafana bavuze rajanje ni communiste de mwene ngangi saki bikagata tari liste ndi kwiba bankubi yifeza 39 nari maze gufungwa gatatu Matayo Disney fudure disu na isep afira 33 muhungu wa Joseph n'indi 3 kunyeke jaba benadamu dupfana wa batatu gisiga kingijisho kirya kurya mu munopfu
ikize ubwawe natwe dukize
ni siyasa nkuko utazisura ya siyasa siyanse nayikunze njyewe nafite ni siyasa kumizi bitse nakwihakana mesia inanga yanjye icurangira gusa crime ndi bone crime mvuka muri tag swipe ukoze swipe njye mbora muri fast and furious baza tom close the window mfite virus kuko hino mwa muri window ni farias open the door nayo beje nanita pendo ubundi widow mfite pene nanga ipendo navunitse nyivuka reka njye nkwigana ingendo
Mushenzi sinchanga chenzu musenzi sheku kapenzi chinjwe kigare nchimuta benzi kandi ni juma mumutafu kwijuma papapi nkuru ntumi sabato dr hishi sabato na munsi ntinya nibye nibyana tingona nchisha bugufi bikaze na marine ni imbona komeza wiryuve kumaniga twihaze murambushe yacu sinzu gukizane jesus isi kubitugu ishaka ndetse nije kandi mumeka teke niki myuki baye mice u Shaka beef, ndaigu karanjira ushatse gukina gofona na rapuka mugaraga tambaranda kambaranda gapfusha rukara gukubita inshuro uvuge subhanallahu wa taala mura mabara misa mukororombya mwarima ncoye munsi na buri umukoromombya umwambi w'ibirunga n'umwami kazi w'ishyamba ninge wabyinishije imvura bakubitwa n'inkuba sese bihaha masa kagumarira na comesha shitani ganje imani kagumiri ha
cyo mategeko ngira njubanza nyazere nka 40 shiti nyigita kemeti vanjiri terangiro kipeti pemeri parce que nous y conjenta no mubi hebi hehe winkiridi muwe kutubaba jeyi jani jeso papa tana tangi ndezo holy jean bikaba pe Este mwese mwumva twabasese nako matmazu wo mose bivugwa ko zaje mbere mbere ya mibambwe dore sabizeze muri encore zikongoze nguhotore te n'umuheto umufore nkwerekeze no mwigobe hahire rimwe ni bya ubaso na nyoko nje mama ningira ntabwo adatame ruka ndigitampa mpugataraje buganda ngo ashinkire nyoko uruganda byari impanga nje bikomeje kujampa mu gutambukura tamba mana susukuye na mawe kugabagabo bamwinjira ni binyoma ya mpimbiraga ngo akundase tsigisaza cyuzuranye mpimu bya Mwachata hanje nkirukanwa bibi yabakibutanga naho ngira ati mpore mwana wa ja wisengera nagasani yeza zabikemura musica disense nibona kure gwiz na tayega tkisimu no reduce juzu na inesha impuzu n'urusu nkubitwa nzira rasuru ayiwe nabyo ndavugana puyi mbobo nanje tuba kuru n'ubantu zinjya mu ndagu ate isme ndimo atomic wall ni tattoo
yeah ninjira nimwubame nkabaramya bayari dusubire mu mateka furika tukira bami mbere yuko idolari ritugira amavatari mbere y'Imana y'umwera hataraza karahari tukira umwe n'uhoraho nta mupantekote urwana n'umushehe bapfa gutsapikote inkono z'igitekwa nta nikotine ni pamba nta kirere gihumanye nta ninorita b'i Rwanda mbere yuko umutima wa furika urwara stroke umuntu akiruhuka iminsi itanu yose mbere yuko misiyonera twigisha Aristote twibagirwa kurisha intoki dutamira ipoke ni bwa butatu butaga oya nako butindi gatumya dama batizwa hindurirwa idini mami wataje kuturabura karangwa nk'ifi na saki ndigize ngo iribaruka ibyara TV kwa mbara rero nyabingi nta nibanga rindi mbangira ngo numusangamize mu bubirigi wibuke badupfumbatishije bibiliya yera nkakanigi dutereka isuka imyaka niyera bivuze iki ko turabacakara bubwonko ko tutitekerereza no kwikira umurongo ngo hari namwe tutarenza turi zombi mu buroko twagutswe icyabanje hagati y'icyondo n'ikinongo nanjye numbaza icyashe bwa mbere hari iki n'inkoko gusa minki n'ingwizi imishwi tuzagabana isoko tubanze duheraho nushaka kuma amasomo ibindi n'ibinyoma bakubye amazi ya omo badutera furi mushinge ziducuri karoho sikara dusukamo impyisi ziducure gahoro gahoro twicura bibyinyenyeri z'ijoro dusigara twasamye nk'igisebe cy'ikoro ha.